Do nyamai wakkati jeddol kartiji wote wadi karti wotegom mo haydini himbe tawanobe to jeddol gol wona no wadi ko haydini himbe dundu woni jodorgal kan tawa nukure natal jeedo karti o andan karti wote odu wattama do Facebook e WhatsApp uji kewdi Hammadu Yunusu jeedo karti wote odu wadi himbe hewbe nawtortobe internet noddube mo gan tabbintina de gonga fu no wodi jeedo lamba telephone tawado do karti wote o Hammadu Yunusu o lumotodon ton der lumo kataku hubere nyame wakati min jewno der bitigi makko min jewti do he makko do filla o andan ni gan andinde himbe no dum wadiri nani ko o wi imin
to a yinte lokto kenkina
no waddo wakati mobe gadane kam photo on ko be adira photo dum kan woni wala no golla tawe du mi ummake himbe gi carte en on no holle du WhatsApp e Facebook no dikan kalani kan amma wakkamu mi ay carte on gam mi jaboyimo gada mun jahumi te foyde carte on der majjundu mi tefay hojitaade carte on kambe bi mi yaha to mi wadana carte on kambe kojitomo don soni mi yehi amma be garay min du mi suitaaki
non plus.
Badu ni ko natal makko tawaka do karti wote o endan e cubakiji gadaadi sappo e tati lewru desambre hitani dubu jira didi e laso o wardi he karti wote makko o endan hawtidaade karti identite makko o woti sadorna fudu no o hebay cubakiji depitaku he ardengal leydi lawol aranol o hebi sadorna sedda amma ni dum acci o watake nani ko o wi'i
mi hebi watade amma ko mi wari to nokkure tataberde tawado no hawju nokko on o wi'i natal an wala do kartu wote on mi wawa watade dem bi ummu ba'i woteji arani din kartu goto o mi wotori mi hollimo do kartu identite an
laso ego on lewru fevrier du enden Hammadu Yunusu o no wodi anne yaade woto wade cubakiji ardangal leedi lawol didabal dundugam watade hakke non de dewtere laamu leedi hokki i leedi Niger fou.